Russia boy DA. Got me breaking on the floor now, oh yeah. What's the middle let you go now, oh yeah. Girl, I can do this no more. Your love for me ain't there no more. Desire mbana kangati. Sule kana kugwila kangati. Tizavuta na kangati. Sule kana kugwila kangati.
Kwamba walingo muntu one day two days wakula mutu na diesho kukupela love na keya na trust na yena pamulu ama suti na swaginda fwala batishite mwikote suni abi na pragya nifinshi na fimbishi kupela ichi konji na kashinda kupela attention yena tekulanda patufu mpukele la fefiena fya bulanda efona kweba dionsewe kulu getite mwiko chandi niliso kachiluka shakubepo kukute mwana likute mwapatufu chitali mofila lenga na kurwa niliselo kakulako kanshi tekulomba umpele kona chanshi mjana isa dionse mchungu rota wasuka foni webo pa mkumo apari ponse kuntuka no kurwa palipeka ntiwe nisha
mewa kurwa. What's the middle let you go now, oh yeah. Girl, I can do this no more. Your love for me ain't there no more. Desire mbana kangati. Sule kana kugwila kangati. Tizavuta na kangati. Sule kana kugwila kangati.
Ufa munefole chichala tafpela sense. Tafpo mchinsh kuwa nandina bafiash. Sometimes unatukila pavantu. Nikati nikambe kwa tini zainda kwatu. Nifuseko vushe ichini chikwati. That's why ponti ni mabwela kati. Kutini chite kwa avoid vina. Nishini za peza kiwainda kumavina. Ife defyo nakuletela paponti. Nalevu wa wakupela kwa chipela kwa chikoni. Yomulandu nakupango mwina mwandino. Mbaproble mwyowe ulavuka na mamuti. Lelo wante mwama elofia pena. Patinisha malavu nda mentena. I never give up nga John Cena. Patinishi kumutima ule nchena. Ni mankala nizifusa. Ni mazifusa natibushe mwelesa. Muna nipaselo kapena munieza. Nikafuna kukasia mutima ulesa.
Let me break it on the floor now, oh yeah. Force me to let you go now, oh yeah. Girl, I can't do this no more. Your love for me ain't there no more. Desire mbana kangati. Sule kana kugwila kangati. Tizavuta na kangati. Sule kana kugwila kangati.
Yeah. Jebe fionchi sova papondi filengo kunsha waya kulibambi. Fiamfini nukuchite understandi na filu watili mjukute mwalisambi. Na watezi nje kumbwa na vananjinga bambo kuangala na vena miabo. Dafuayo kupia mochila kanganga na ibu kishemo na pita na webo. Ule mpatikisho kuwa Mayweather nishi walishiba tifaiti te sana. Nilafu ya shanu fuayo kukupanga kozi nenda provide ya fionse fio fuaya. Fiafule filamba na ponya. Palastiku wa suka wa mpenya. Elo nishniwe mama na temwe fiole chitano esha kukumentena. Sometimes ndaipusha bushe mwelesa. Mwali mpolo limbi kunjesha. Kozi uchi kashana la mpesha.
Breaking on the floor now, oh yeah. Force me to let you go now, oh yeah. Girl, I can't do this no more. Your love for me ain't there no more. Desire mbana kangati. Sule kana kugwila kangati. Tizavuta na kangati. Sule kana kugwila kangati.
love.co.